One, two, yeah. To real, yo. Yo.
Sure we made it.
Uhuru na jai kwa hika, Kinyata na Ngina, kushikanishanga majina, vitanga na vina, vitu dope ndo zangu, kaza mama pima, na jaza pana pima, pewa full dose, yes sir. Flow for do pesa, ya lunch na dina, shamba ranch na lima, nyumba na dinga, siyazi jali, hama ama bima, bora gare. Nisare za Ferrari, take it easy, chapa take it easy, usindi take it cheesy, pen, B.I.C. then, M.I.C. then, bank, N.I.C. I'm new to Rada, pay a beat life, Nicki Mada, life, bitch, ipe jiti harder, panda shuka, inanipanga mzuka, kujua ipo siku, jua ita ride na nipa mbazuka. Ziki kitu gane, bila kutance killing to money, shit kitu gane. Nafanya hii, hadi nipe mazao, nafanya hii, hadi nipe mazao, nafanya hii, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao, nafanya hii, hadi nipe mazao, nafanya hii, hadi nipe mazao, nafanya hii, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao. Alam za ziki kwa ala za mziki, ala hamshiki, mafala vipi niko mahala mfiki. Good life is all I'm seeking. Johnny na dream ya ku McDonald's skills ili show alam siki. Chasing dreams but like those ni your target. Na target ku hit, ni must hit your target. Lakini wanda dime say dilute kiasi na noma hardcore. My youth siachi, niko kwa kila vein na artery. Ni wild bila pain na hatery. Bila hi hat na hata beat. Ni love kufanya hi, na have kufanya hi. Passion na kili na njaro, na move kili manjaro. Chinana na ndovu kushit, ala utapasuka rasta. Akili ni nywele wefa, ala hata ukasuka rasta. Hata ukasuka rasta. Nafanya hi, hadi nipe mazao. Nafanya hi, hadi nipe mazao. Nafanya hi, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao, nafanya hii, hadi nipe mazao, nafanya hii, hadi nipe mazao, nafanya hii, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao. Tuko wengi hapa, hatuhesabiki, nikiroga na tandrapa, akuheshabiki. UER, take over kakudita, delivery kiposta na ileta. Napenda noti by nature, na coin words lete noti, nikae beta, bila penda raju ya paper. Na maboy Dre, tepa kwa West, STDs, HIV, wanazikwa tu, wanazikwa tu. Siza naona kuza mwili ndo poa, enyewe hip hop ili niokoa. Truth be told, kutokea souls to get sold, ndo nikilaza na kamacho, kwa giza kipaa, za na nganacho. Mziki kwangu hero, friend na payroll, italipa but until then si lay low na play role. MC, patience, space, niko kwa payroll. Nafanya hii, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao. Hadi nipe mazao, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao. Nafanya hii, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao, hadi nipe mazao.